Jeremiah 13 verse 1. Usho kanje uJehova kimuthi yahamba uyithengele ibhande lenine nulibeke inkalweni zakho ungalingenisa emanzini. Verse 2. Ngalithenga ibhande njengezwi kaJehova ngalibeka izinkalweni zami. Verse 3. Lase lifika izwi kaJehova wesibili lithi. Verse 4. Thatha ibhande olithengileyo elisezinkalweni zakho uvuke uhambe uye Eufrate ulifihle emfantwini wesiwa. Verse 5. Ngase ngaba ngalifihla ngase Eufrate njengokungiyala kukaJehova. Verse 6. Kwathi ngasekugcineni kwey'nsuku ey'ningi uJehova wathi kimsuka uye Eufrate ululande khona ibhande engakuyala ngalo ukuba ulifihle khona. Verse 7. Ngaye Eufrate ngemba ngalilanda ibhande lapho ngangilifihle khona. Bheka ibhande lalonakele lalingesanamsebenzi. Verse 8. Lase lifika izwi kaJehova lithi. Verse 9. Usho kanje uJehova ngalendlela ngiyakukuchitha ukuziqhenya kubaJuda nokuziphakamisa okukhulu kweJerusalema. Verse 10. Laba bantu ababi abala ukuzwa amazwi ami abahamba ngobulukhuni bezinhliziyo zabo balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze bakhuleke kuwo bayakuba njengaleli bhande elingesenamsebenzi. Verse 11. Ngoba njengalokhu ibhande elinamathela okhalweni lomuntu, kanjalo nginamathelisile kimi yonke indlu yakwa-Israyeli nayo yonke indlu yakwaJuda, usho uJehova ukuba babe ngabantu bami negama nodumo nendumiso, kepha kabalalelanga. Verse 12. Uyakhuluma kubo leli zwi lokuthi, usho kanje uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli uthi, zonke izimvaba ziyagcwaliswa ngewayini. Bayakusho kuwe ukuthi impela sazi yini ukuthi zonke izimvaba zigcwaliswa ngiwayini na. Verse 13. Uyakusho kubo uthi usho kanje uJehova uthi bheka ngiyakugcwalisa ngokudakwa bonke abakhileyo kulelizwe namakhosi ahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide nabapriesti nabaprofeti nabo bonke abakhileyo eJerusalema. Verse 14. Ngiyakubaphahlaza omunye komunye oyise nabantwana ndawonye usho uJehova ngiyubawukela angiyubasindisa angiyukuba nasihle kubo sokuba ngingabachithi. Verse 15. Zwanini beke indlebe ningayiqhengi ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 16. Mnikeni uJehova uNkulunkulu wenu udumo engakalihlwisi futhi zingakakhubeki izinyawo zenu ezintabeni zokuhwelela, nothi nisabheke ukukhanya akuphendule ithunzi lokufa akwenze kube yisigayegaye. Verse 17. Kepha, uma ningalaleli umphefumulo wami uyakukhala ngasese ngokuzidla kwenu, iso lami liyakukhala nokukhala limululeka izinyembezi ngokuba umhlambi kaJehova uthunjiwe. Verse 18. Isho kuyo inkosi yakuyo indlovukazi ukuthi hlalani phansi ngokuzithoba ngokuba izigqoko zenu ziwile phansi umqhele odumo lwenu. Verse 19. Imizi yaseningizimu ivaliwe akakho ovulayo wonke uJuda uthunjiwe ngokupheleleyo. Verse 20. Phamzelana amehlo enu nibona abavela enyakatho. Uphi umhlambi waphiwa wona izimvu zakho ezinhle na? Verse 21. Uyakuthini lapho emisa phezu kwakho, labo kade ubafundisile ukuba babe ngabangane bakho babe inhloko na? Awuyukubanjwa lusizi njengowesifazane obelethayo na? Verse 22. Uma uthe enhlizweni yakho ngehlelelweni lezinto na, ngobukhulu bokona kwakho, imiphetho yakho iphakanyisiwe, nezithende zakho ziyakudlovulwa. Verse 23. Umkushe angasiguqula isikhumba sakhe nengwa amabala ayo na? Khona ningenza okuhle nina nifundisiwe ukwenza okubi. Verse 24. Ngalokho ngiyakubasakaza njengamabibi adlula ngomoya wasehlane. Verse 25.
lokhu kungokwenkatho yakho, isabelo silinganiselwe yimi, usho uJehova, ngokuba wangikhohlwa wethemba emangeni. Verse 26, ngiyakuphakamisa imphetho yakho ebusweni bakho, kubonakale ihlazo lakho. Verse 27, ukuphinga kwakho nokuyiyiza kwakho, ukukhanuka kobufebe bakho nezinengiso zakho ngikubonile emagqumeni asendle. Maye kuwe Jerusalema, ayukuhlambuluka koze kube nini na?